come walk up. Seen a ex, seen a noma. Niko best, nime choma, nime oga. Pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show. Niko home, niko down, naku one, naku lone. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me. Yeah, 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 chupa kwa chupa. Vunja mifupa. Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa. Oh, chupa kwa chupa. Vunja mifupa. Chupa kwa chupa, leo sina pupa.
My gosh, mitungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinywaji ya vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. My gosh, mitungi ya shisha na nipo mosh. Mwona kama vinywaji ya vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde nairombosa. Sinaga show za robosa. Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa, bad boy konde nairombosa. Sinaga show za robosa. Chupa kwa chupa, miuro kafari pupa. Chupa kwa chupa, ukitaka mina ku. Konde boy kumi na mwa. Chupa kwa chupa, unja mifupa. Wewe. Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.